Ni mukampala ne mirane tegezeza nga bweri netefu tefu kuwa obukomi wali abatuuze b'eggabanga bagenda maso n'okwetaba mu kkooti etuguzibwa olunaku olwaleero mu kitundu kyabwe okwongera okulira omusango gwa Christopher Okello eyakkakkana ku baana bana balambirira ku ssomero lyaggabadde care center bwatyo n'abatirimbula omuma okutuusiza ddala okubajja mu bulamu bw'ensi eno okusinziira ku Rachel Kawala omwogezi wa poliisi mu Kampala ne mirano ategezeza nti ebyokwerinda binywezeddwa era ku ssaawa eno emu gyetwogererako n'eddakiika ezigwamo bagenda kuba bamaze okweteekateeka nga batuuze mu kitundu ekyo basabiddwa nabo bonna okuba nga bajjambudde basobole okakasa nti bawulira omusango bona otyo abasabye okukuuma emirembe baleme okubeera nga batwalira amateeka mu ngalo basobole okuvaayo ate n'ekyenkomeredde olwo nno n'amazima n'obwenkanya bisobole okugenda eri abatirembulwa.
Our role as security agencies is to provide security to ensure that everything moves on well, to ensure that there is law and order, and to ensure that there is no violence. We have deployed jointly with other security forces. We urge the public or the community in Zaba to remain calm, not to be violent. We shall not tolerate any kind of lawlessness or violence. We expect to start by 7 a.m. Call upon people out there that are expected to attend to keep time.